Love story, something out of a movie. Kama ni rings a ruby, ili buy zile za blues. Kama ni plaka ya ujuzi, ili overdo. Mabestaki wali shika nare, wengine ato wali lusi. Juu James Lab ka Lucy, love yangu likuwa mchuzi. Hakuna mrichaka ambusi, atili vimajuzi. Nilipoanza tuwa kanda, orutu ya masudi. Nilitaka we na life poa, after 4 months kaldina. To 4 bedroom, mali atoeka shoes na dress za dina. Akanza kuwa kifani, kama episode ya chati. Lana katunde, rapia liquid kazi, analeta. Letter two, kila saa ni mahitaji, nikapata text inasema
I love you, go beautiful.
Na yake inasema
ulichotaka nilikupa, ukaniona pwesi sina maana. Leo nataka nini tena? Ungejua navyo kuchukia,
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 kuchukia sana. Ungejua navyo kuchukia,
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 kuchukia.
Kwate kunipigia kina Patricia pia. Siwambia kile ulifanya ama bado ujawambia. Na regret kukupenda na ujuli waste time yangu. Sidhani kau na roho na kau konayo ni chafu. Ile frame ulibai Masai Market, ile dinner dress viatu. Anajitada niliacha kumpenda,
nikapenda do.
Sikutaka kuwebega, na yaka decide kunicheza. Milidhani ya una class, rembo ukuja na standards. Kumbe yes is smart, peki cheap ka pamba. Umenifika hapa, wapi? Vuta hizo crocodile tears, sulijifanya mamba. Umenifika hapa, wapi? Ndakupa hizo vitu za nyumba, lakini moja itakuwa ngumu. Gari ende nayo, lakini roho yangu ndampa Mungu.
Unichotaka nilikupa, ukaniona pwesi sina maana. Leo nataka nilikupa.